aabe kulow waliba qofda ee haddu waliba isu kumidaya dadka baahiyaha gaarka ah ee qow ee kanola magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya kulow waliba uusan lahayn indho galanta gurte ee dhaawacyo kale oo muuqana 1977 yelo kulmi dhibaatooyin u silinoolya aabe kulow oo xilligaas ay isku shaqeeyay baawurta dabdamiska sida uu sanin sheegay
Ramon Rahim dhibaatada anay haysato oo uryaanimada ma ku bilaawday 77 jarka walow deeri baansam shaqo bilaawnay madun dagaalka walow ku noqday kooyne dabdamis baabur la raanay oray dabdamiyani guri birdaal ka yaala dab hoogle ku gubti dab qoy dab qallala noo kasta ka jeeraya hatina hindo hatina meel wal u deerno waabooyde tubadeel hay fur aan afkaynta aanin guri kale mundule arka shibaay bibi ku shibaay hay toosi dab yahay gudoomi nafta ululaas hatina walo reeb mar dhig kale deeyatan iyo meel dhaawac i deeri wadi dambo ka nirsoogay afguul hay daawoy hukoomada hay daawoy timaam siyaad bar hanaga deen dhogay dhowdhowey amar kum burburkay dhig uruki hobadi madun lambo meelisa ku gareebdoon wala iska farin baan ahay markuu boolul oo baawr sambaas ee meelki yaala oo daba bilirki ilbaab shiir likira yalan ko indirsi anoo boolulki furo baawr ko sameena ka jirti walaan ay qaraheen galanta ku gooy hindoona tin horan dhamaatramay waal baane galanteen oo aan tahay madun uriyan bas ku aha an u dareeriyo hatan sun horad ya ku filee gambuudi buraal ku dhawdi atay shiida dambe in gali wagordi ilaabanti sentante abududu ku arri afartan isiyad buriya ida isku yaale wadi damba oo saasay la rugo walaalkay ee diyaaraya sawrax maraysheen
abe kulo wali bo itrug oo aan baahan in lin weysa qaada waan la kogaamiyo howlo kale aan baahanya
wadu dareer barar wali dareer barari hadd mar ku meel dareen u idii gudaasha iyo musqul wals kursi aage ku gaabo ma ka fadhiido koro dareen ma ka fadhiido koro wali weysay lugtu ma dhigo koro laakiin tan saariira ka dhigay wali weysay alxamdulillaah ciyaalku aan ciyaalka dhalay soo kan wali weysay haddii tursiga ku tukude ifada wool kale aan qabsado korumo leeyahay afarta hubnaad oo jirkeenisa kuma qojin kaysana simba aragdeen oo fiiqo dhalinyaro fiidu ba aragen iyo nusuna dhaawacu kan firirka madfa galiyo
aabe kulo waliba uu iska lamaanin oo baahiyaha gaarkee qabe Abdulqaadir oo ah kuri uu is dhali waana qof ka shareysay geega ansurum mas'uuliyadda ida oo yoolo rogan ah lama awlaad oo isku baahay ee waana agoon aadiyo iyo mar hor dhimatay Abdulqaadir Kulow mahelna fursad walbarasho ee galan qabasho waalida Abdulqaadir waliba muruqmaalata waliba uu ka shaqeeyay sameeyowga alaabta lan adeegsado beero ee alaabta kale ee ka sameeyo xarunta farsamada ee tumaala
abaad nimada la malay maad ali la maad uule uu abaad nimada la maam yaal anila aya bit aw iweru kan uu laalu mala yee kan bit jam meewa bitwa
Abdulqaadir Kulow inkastoo hadal jeelan fahmo korna haddana waliba uu soo sidaahay caawinaad weyn si walanka qabada awlaadiis oo hela daryeel hooyo iyo xaaladda adduunyada ee awshe halka arurdi ida qofkii araga ma kelin ku sheekay madareema koro xaaladda iyo ku nolinka iyo waliba markaasi uu baahanyay qoyska dhibana aabe Kulow